jangde pular hello go hammadi hammadi ina ara ara ina hammadi hello didi a wege hange hange a hammadi ina ara hammadi ina ara hello tati e wige e hange ari hammadi ari hammadi ari hello nai we wandu we hammadi ina ara hammadi ari wige hammadi ina ara hammadi ari hello joyi te nai tati tati te nai hammadi ari hammadi tawi nai tati hello jeegom we a te e nai tati tati ta ti ta ti wa wi ta tati wi tawi ti tati mum hammadi tawi nai tati wiige mum ina ara hello jeedidi hammadi yahi jere wa wi ta ti ti ta wi wa yahi jere hammadi yahi jere hammadi ina ara hammadi tawi wiige mum hammadi tawi nai tati hammadi ari hello jeetati a i nagge mai mai ma yi a i ma mai yi mai ma ma ta ta yi yi ti ti nagge nagge to hammadi yahi to nai nagge hammadi mai hammadi tawi nagge mum mai hello jeenai he haange ha he ha ha hi hi wa ha ta wi hi ti wa ha ta wi hi ti ha hawa wi hawi wa hawa nagge nge hawi nge nagge Hammadi, Ina, Hawa. Nagge, Nge, Hawi, Hammadi. Hello Sapu. Wa, Wa, Ha, Wi, Wi, Ti, Ta, Ta, Wa, Hi, Hi, Wi, Mo, O, Ton, Hammadi Ari, O Yahi Tonai, Nagge Habimo, O Yahi Jere, O Tawi Tonai, O Ari. Hello Sapoego, Ye, Fati, Gese, Ti, Ya, Ya, Yi, 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 Hi, Yi, Wa, Ha, Ya, Wa, Ha, Ya, Ya, Yaha, Ya, Yahata, Yi, Yi, Omo, Gese, Nder, Fati Yahata, Gese, Omo Yaha Jere, Hammadi, Yahi Gese, Oyi Nai Nder Gese. Hello Sapo Edidi, Re, Fati, Ina Yara, Kosam, Yara, Ra, 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 Ri, Ra, Wa, Ri, Wi, Ri, Wi, Ra, Wa, Ri, Ari, Ri, Hari, Ra, Hara, Ri, Yari, Fati Ina Yara, Ha Hara, Ha Hara, Kosam, Fati Ina Yara, Kosam, Ha Hara, Hammadi, Ari, Yari, Kosam, Fati, Ha Hari. Hello Sapoetati, Ani, Hammadi, Yani Nagemu, Yani, Ani, Ara, Arani, Ya, Yani, Yara, Yarani, Hara, Harani, Hi, Hiri, Mako, Hiri, Nagge, Hammadi Arani, Hammadi Yahi Tonai, Oyani Nagge Makko Nge, Oyahi Gese, Oyani Nge, Fati Yarani Kosam, Oharani. Hello Sapoenai, Wa, Ra, Ta, Ya, Wi, Ri, Ti, Yi, Wa, Ra, Ta, Ya, Wi, Ri, Ti, Yi, Hi, Hiri, Ha, Hari, Ri, Rivi, Ri, Riwa, Ta, Tavi, Wa, Wari, Ya, Yari, Hammadi, Ari, Tavi, Kosam, Fati, Oyari, Ha, O, Hari, Oyahi, Gese, Otavi, Nai, Nder, Gese, Mako. Fati yani Hammadi o yahi gese o tawi Hammadi ina riwa nayi. Hello sappo e joyi e ye re we ye re we weti we ya ye ra re wa we ya ye ra re ye ye he hevi we weti re rewe kalis Hammadi ina rewe kalis ha hevi ovi omo yeya nagge makko nge de weti nde o yahi jere hello sappo e jeegom de nai didi di da di da di de ha ta da hi ti di ha ta da da hada di hedi di tidi di didi Hammadi yahi jere ha yeya nai didi kalis nai ina hewi ina tidi Hammadi leli Fati hedi ha Hammadi ari hello sappo e jeedi le nagge ina leli le li le la li le la la ha da li hi di li hi di li wali la ala li weli li hali li leli lubdo o nde lubdo yahi jere omo rewe kalis ha hewi Hammadi ina rewa lubdo o owi omo teta kalis makko lubdo wi ala kalis lubdo o ina hala ha hiri Hammadi wi o walata nder jere nde Hammadi fi lubdo o jere welani hello sappo e jeetati u unugal nu lu yu hu tu wu ru la li lu ya yi yu ra ri ru wa wi wu yu yui hu hudi hu huli ru rudi Hammadi yui nagge mum nagge nge huli
hucci
Hammadi. Hammadi ruudi gallaadi nagge nge. Nagge nge hawi Hammadi. Hammadi ruudi nge haa faati ari. O riiwi nagge nge. Hammadi hudi nagge mum. Hello sappo e jeenayi de dote du du da di du da di du du da da di di de 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 yaade di Hammadi de Dawde kono Hammadi ina yidi Dawde kono Hammadi ina aina nayi mum di Hammadi wi o wawa yaade hello nogas ge guri gu gu gi ga ge ha ya ga hi yi gi hu yu gu he ye ge gu guri gu gure ge daage guro faati ina yidi guri tati omo rewa guro kalis faati wi guro omo yidi kalis makko guro yahi der gure ina yeeya daage Hello, nogas ego, o, goro, go, go, wo, ho, go, wo, ho, da, du, do, wa, wu, wo, la, li, lo ya yu yo ro woro wo wowi yo yorata lo lota ho hota Hammadi ina wowi yaade nder gure ha yeya goro Guro yahi to Hammadi tawi omo lota goro goro Hammadi yorata goro makko ina moji so hiri guro ina hota hello nogase didi du lu du hu wu tu wa we wu ta te tu la le lu da de du hu hudi wu Wuro do dogi du dole hokkude dartude hawa yahi jere ha o yeya guri makko faati ari wi ina rewamo hawa yida
hokkude kaalis faati omo yeeya haa o yi'i duule haawa dogi wooti wuro faati ndaarti haawa nde o yi'aanimo nde o huɗi haawa. Hello no gase tati we ye newre new ne new nei haw tai tei teo le leu lei wa wau wai ha hau hai ta ta tai te te teu wa wa wai ha ha hau do 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 neu neure wai wairi hau hauri hai haire hamma wari lella ba hammadi yahi yili dow tule ha hauri e lella o yili ha o wari lella ba tawa hammadi wairi tewu o wari lella ba o hauri e goro ina yilo ina darta nagge mum hammadi acci lella ba dow tulde o tawi nagge nge to haire to hello no gase nai re le lawul wol wol ngal war hor tol hir wo wor wol ho hor hol to tor tol da da dal to to tor la la lal hi hir hir yi yir yir ar arti wol lawul hel heli hir hirto dum alladu tampinta gainako heli alladu nagge hammadi o arti o mondarta hammadi dow lawol wuro o tawi hammadi hoti haina hirto gainako o wi alladu nagge nge heli kono hammadi wi dum tampinta nagge hello nogasi joyi ne natal na na ni na nau nu no ra ha na ri hi ni ra ha na rau hau nau na nano ni nani na nawa na nate na nata ledde hedde nden nofru hammadi nandu ina musa dum hammadi neldi hawa kalis ha ndartana dum lekki nden hammadi nani goro ina nata nate nder jere hawa ina yidi natal ha hiri hawa artidi e natal mum ala lekkiki hammadi wi natal moƴƴani hello no gase jeegom ne danki dan da dan din win din di din da dan wi win di dil din da dar dan wi wi win wo wo won di di din dan danki tin tindin towun tarbeje hammadi yahdu e guro nder gese ha wada gese gauri fewnu gese ha fewa tindin guro fewnude gese watuhul wadde gese ha hewa townu tarbeje gauri hello no gase jeedidi ge de de hoggo hog ho dog lad ad what let hat do door dog la lar lad le ler let ad addi lad lad let ledde what woddoyi hoggo ngo ngo hammadi yahi der ladde ha woddoyi teni ledde ha wada hoggo mum hammadi addi ledde ha heewi o wadi e hoggo ngo ledde ha moji to wuro to hammadi wadi hoggo dum ina hada naidi dogde hello no gasi jetati le te ne galle gal ga gal yet won tun hol tun ga gau gal ye yew yet wo wow won yet yetti gol golla tin tinni het hetti tunwi galle faati ina tunwi joni non faati ina tinni omo golla hammadi yi'i golle faati hammadi yettimo hello no gase jenai ke koba ko ka ki ko kat ku koi tu hu ku ti hi ki toi hoi koy, ku, kure, kany, kanyu, kaw, kawri, ka, kadi, ko, kooba. Hammadi wari kooba ba. Hammadi yaadi e kure muudum e der ladde. Kanyum e dawaadi makko didi. Dawaadi di kawri e kooba ndien kooba ba ruudi. Dawaadi kadi kooba ba nadde e ledde. Hammadi heddi ina doga ha o tawi dawaadi di kawriti e kooba ba. O yiwi reedu kooba ba kure. Hammadi hutti ba addani faati tew o. Hello chapantati me mulu mo mo mu ma mo mu mau wo no mo wow now mau wo no mo mo mulu maw mawni ma mayo ma mayi maw mawni mar marde. Hammadi fewni hoggo ha mulu mum nata hen. Mulu Hammadi ngu ko gawri tan e hudo yidi. Waktu fof Hammadi ina moma mulungu hangu wowam. Hammadi ina wawi marde mulu. Mulu Hammadi mauni. Hammadi nani mulu mum e mayo hangu yara kono mulungu yolima ngu mayi. Ko mulungu mayi ko Hammadi sunima. Hello chapantate go. Se sudu su 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 sa so san son su nu ru su na ra sa no ro so su sudu so sodi se sehil su subaka. Hebi chukalil. Chukalil faatingel ina golla tigi tigi. Chukalil ngel ina yaha nder ladde. Engel teno ledde. Engel yaha jere omo yeye ledde ha o soda daago. Chukalel ngel yahi nder ladde addi hodo fewni suudu muudu hundi ha fewi. Chukalel faati ngel hebi suududo leloto joni. Hello chapantate didi. Fe fou fou fo fi fa fu fut fai fa ti li fi ta la fa to lo fo fi fini fot foti fut fuddi lewru ndu ndu. Suka Hammadi o yahi aynoide o leli nder lekki ha o fuddi daanade. Hade lewru ndu ummade tawa suka o daanima. o nani dille o fini o andi dum ko fowru suka o huli dogi heddi naidi naati ladde tan suka o dogi fotti e fowru ndu ruudi goto fof dogiri bangem suka o arti wuro ina faha waawa hay huunde hammadi riiwi suka mum yahi ladde ndaarti nayɗi haa yiiti ɗi fof hello capantati tati me ke lek lek le kak fuk nok ham fum tim ka kal kak fu ful fum no nol nok 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 rok roki jem jemma lek lekki fati tawi kalis mum gasi aminata yurmimo rokki dum daago woto fati yahi jere to nokku makko les lekki mawki to o yeeyi daago makko jemma ari fati hooti o yetti golle aminata no feewi sabi o rokkimo daago ngo hello capantati nayi be buudi buu bu buu ba bi da ba di bi du bu ba baba bot bottari bon bonnowo bandam abada chattudo baba ko bandam gorko o ko jombitik omo heewi kalis no feewi subaka fof omo sodana baba makko tiw bottari baba abadan o wanani chattudo o wana bonnowo hello capantati e joy a u i a i u it in ka fa a ki fi i ku fu u uni u ura an anniya i ina al albarka jida haju tanka nene uni maro defi ha ina ura abadan mi yahani dakaru mi wawa yade ton sabumi ala tamma mi ala tanka ada amen emo dakaru o jida albarka ala dakaru goto fof haaju mum ala e goddo anniya am ala e yaade ton mi yahata ton abada nenam e sehil am fof njahata ton hello capantati jeego o e ombode om o e ek eg en o be se e bo so o bo so o or e el eg eggat el elti o omo or ornira el eltude ek ekkita hikka goro eggat ha o rumoya ladde min kalani goro o eltana amen ngari kanko tan woni eltowo goro woni eltowo dum ko golle makko omo ekkita suka makko eltude ngari o elti molu am haami ornira mo nai am molu am eltama ha fiwi hello chapantate jididi je jalo ja ja ju je ja jo jaw ga ya ja gu yu ju go yo jo ja jala jas jasnu jo jodi jo jogi ndeke hammadi yahi gese ina wakki jalo haare moye o yotti o fuddi remde o dari omo miijo o joodi omo jogi jalo makko goro ari tawi hammadi ina joodi o heddi omo jala dum sabu hammadi ko jaasdo hammadi rewi e goro e nder gese tan goro riwi mo o debi fiide goro goro ina jala hammadi ha hammadi sali remde ndeke hammadi wana gollowo hello chapantate jeetati che chuudi chuu chu cha che chew che chuu chud sa wa cha se we che su wu chu che chedu chew chewdi chog choggu che chehu chi lochi cho chodi chedu fof chehu tan woni golle hamma so golle gasi hamma ina yaha nder ladde ittoyde lochi suudu cewdi ha yeya yumum guro e debbo hammadi codi hen kono debbo hammadi hokkani kalis hamma ina rewamo temedde didi cogguloji hello chapantati e jenay be je che chabbi chab cha chab nab gab hej fe tij cha chaw chab ma maj mach fe gial koyngal makko gañi iyam ari ha hewi hawa ari bamti tekkere fawi e dow yuwande he iri ha iyam dam dari aminata yahi bundu loti koyngal ngal ha labi yogi ndiyam o hoti hello chapande joyi be je bibbe nai bib bi fab he chat sob de ke fa fal fab he hel he cha chal chan bip bip de de ini nangado nyande jere dabaji gardi fof duwañ en ina jilo jom en chogge duwañ ari jodi dow lawol ina rena o rutti o hawri e yimbe ina cogga daabaji o namniibe so tawi be duttina o tawi ko goto tan wujji e lawol o nangi on nangado o heddi ina deccini ha yahi to biro duwañ en to o arti o tawi jere naati ha heewi nde waɗi balɗe seeɗa fof duwañ en ina ñalla ina njiilo woyɓe laabi hello capanɗe joyi e go'o nje njamala nja nja njaa njuu jop jal jot ga ja nja ngal jal njal jot jotti nja njahi nji nji njo njoɓaani njab njaɓi hannde guuro e Hammadi njehi jeere nde ɓe njotti jeere nde ɓe njii Abu ko adi fof yimɓe Abu coodi ngaari guuro kono ɓe njoɓaani kaalis o ujunnaaji joyi jooni noon guuro wiiɓe njahden to kumandan Abu wii ujunnaaji mon tati nani so ɓooyi seeɗa ujunnaaji ɗiɗi mon ngarat ɓe njaɓi hello capanɗe joyi e ɗiɗi mbe nje nge jangoowo jan diw din dim jew jen jem baw ban bam dim dimba jen jenguno jom jombaajo nde kurtunguuji ɗi njottino nde sukaaɓe rewɓe nguni sukaaɓe worɓe ɓe njehitenoyde leɗɗe nde ɓe ngartata nde eɓe mbaɗa sigirogo e laawol gooto fof ina dimbira leɗɗe bandum yaade mbaggu fii haa futuro yawti tawa rewɓe nayeeɓe ɓe ndefi yimɓe ñaami haa kaari nde jemma o jenguno nde worɓe njeetato rewɓe njeeɗiɗo fewjidi gaddoy jombaajo debbo hello capanɗe joyi e tati mi ɗa ɗen ɗon mbiimi mbiiɗa mbiiɗen mbiiɗon subaka alkamisa njahmi to Tamba naamniimi daral baali njettiimi to daral baali to njiimi toon njawdi ndaneeri far naamniimi ndi mbiimi homo jeyi ndi ɓe mbii kam pullo gorko nana to kañum jeyindi noddu moomi o ari calmodirmi e makko naamni momi kabaaru njawdi ndi mbii moomi miɗo yiɗi soodde njawdi ndi o wii alaa baasi min kaaldi termumi ndi naamniimi coggu mayri min kawri dow ujunnaaji ɗiɗi e temedde joyi dokkumoomi kaalis makko o hokkimi njawdi am ndi alkole limta pular a b b c d d e f g h i j ke le me ne nye nge o pe re se te u we ye ye be de nge je. E nder bindol pular alkole seeda hakkunde alkole fof jogi sifaji didi windede yew a foti a ge foti ge nge foti nge nye foti nye.